nation, black nation.
Yeah.
Uh-huh. Swahili music.
Yeah.
I'm Shirushana mini classic, classic. Swazi kuwa roko kwenye bravo. Chase Wonder Monster, hold from the jungle. Microphone, check how a chance kwanza goja. What I mean, e-bop kasheshe. Rapa wao wako rembo, so kwa luke ni bop. Maneke na juksi, dere wako wako kama lies on a nuke. Bullshit. Swazi bros ku round town. Masika kila kona kagang sang. Bang bang. Tracking bongo zinauza kwa radio. Saki fancy minya mini moja my baby yo. Yo, miso bora kwenye rap game, rap game. Reto chapa duni nuchabuwa. Yo, what's up me, nigga be happy. Rap check nigga, roga bini heading next V. Muda huna kwenda oye wapi XP. Who's the better than me? Nili pepo tangu ezi za kipati fresh G. I'm still waiter than a lozi. Hadja trendy lezi kampuna mbo. Sasa haina bossi. Mission is singida mbaka moshi. Moshi, mission. Kwanza kuna mdosi ni hizi. Ala kati siyo songa wala niki. Yote neza fanya zika kwenda zika songa kama sisi. Yeah, kuna kufa kuzaliwa. Waji waji walijuta kubaniwa wakasanda. Na mwisho wakastuka mekaliwa kwana kwa mbamba bogus. Leo shisha gai kuwaona kwa nivana na Lotus. Ha, kisa huu blow wanagoba kusema ni Teddy Waxon. Oya prof jize kazi yo ni Faxon. Wezi kunikuta kwenye Faxon Taita. Wezi kunikuta kolabo moja na Babylon Baisa Cypher. Sasa si kitu mipasho milindima bi indu. Leo wapo hot na kinasa. Kesho kiki yumba wanafiku tawaona na mapost ya kishamba. Tuzu yuko kona kwa aloso. Wabobu wakichonga nani mkali kwa makoko. Machoko bado wapendeza tuko bali ni hali. Gumu hila bado wako ndani ni nani alidanganya uma shashobani. Swahili music no swaga wala nini. Hakuna good music kama nyinyi.